Aheberi 11.
Tikati kukhulupirira ndiye kuti kusakayika konse pa zinthu zimene tikuziyembekeza ndiponso kutsimikiza kuti zinthu zimene sitikuziona zilipo ndithu. Pokhala ndi chikhulupiriro, makolo athu akale aja Mulungu adaonetsa kuti ankakondwera nawo. Pokhala ndi chikhulupiriro, timamvetsa kuti zonse zimene zilipo zidalengedwa ndi mawu a Mulungu, mwakuti zinthu zoonekazi zidachokera ku zinthu zosaoneka. Pokhala ndi chikhulupiriro, Abele adapereka kwa Mulungu nsembe yopambana ya Kaini, navomelezedwa kuti ngolungama, chifukwa Mulungu mwini wake adamuchitira umboni pakulandira zopereka zake. Mwakuti ngakhale iye adafa, koma chifukwa cha chikhulupiriro chakecho akulankhulabe mpaka pano. Pokhala ndi chikhulupiriro, Enoki adatengedwa kupita kumwamba osafa konse, sadapezekenso popeza kuti Mulungu adamtenga. Malembo amamchitira umboni kuti asanatengedwe anali wokondweretsa Mulungu. Ndipotu popanda chikhulupiriro nkosatheka kukondweretsa Mulungu. Paja aliyense wofuna kuyandikira kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti Mulunguyo alipodi, ndipo kuti amawapatsa mphoto anthu omufunafuna. Pokhala ndi chikhulupiriro, Noa adalandira machenjezo a Mulungu onena za zinthu zomwe mpaka nthawi imeneyo zinali zisanaoneke. Adamvera napanga chombo kuti apulumutse onse a mbanja mwake. Potero adawatsutsa kuti ngolakwa anthu a dziko lapansi, nalandira chilungamo chimene Mulungu amapatsa anthu omukhulupirira. Pokhala ndi chikhulupiriro, Abrahamu adamvera pamene Mulungu adamuyitana kuti apite ku dziko lina limene adamulonjeza kuti lidzakhala lake. Ngakhale sankadziwa kumene ankapita, adapitabe. Pokhala ndi chikhulupiriro chomwecho, ankakhala ngati mulendo mdzikolo limene Mulungu adamulonjeza. Ankakhala mmahema pamodzi ndi Isaki ndi Yakobo, amene nawonso anali atalandira lonjezo lomwelo la Mulungu. Monsemo Abrahamu ankadikira mzinda wa maziko okhazikika. Mzindawo mmisiri woganiziratu mamangidwe ake ndiponso woumanga ndi Mulungu. Pokhala ndi chikhulupiriro, Sara yemwe adalandira mphamvu zakutenga pathupi, ngakhale zaka zake zakubala mwana zinali zitapita kale. Zimenezi zidatheka chifukwa adavomera kuti amene adazilonjezayo ngokhulupirika. Nchifukwa chake mwa munthu mmodzi woti inso anali ngati wakufa, mudatuluka mibado yochuluka ngati nyenyezi ndiyo sawerengeka ngati mchenga wa pagombe la nyanja. Onsewa adasunga chikhulupiriro chawo mpaka kufa, sadalandire zimene Mulungu adawalonjeza, koma adangozionera chapatali ndi kuzikondwerera. Adavomera kuti pansi pano analida alendo osakhazikika. Paja anthu olankhula motere amaonekeratu kuti akufunafuna malo awo enieni okhazikikamo. Akadakhala kuti ankaganizirako za ku dziko kumene adachokera, bwenzi atapeza danga lakuti abwerere kwa kaleko. Koma monga zilimu tikuona kuti ankafuna dziko lina lokoma kopambana, ndiye kuti dziko la kumwamba. Nchifukwa chake Mulungu sachita manyazi kutchedwa Mulungu wawo, popeza kuti iye adawakonzera mzinda. Pokhala ndi chikhulupiriro, Abrahamu pamene Mulungu adamuyesa adapereka Isaki ngati nsembe. Ngakhala nali munthu woti Mulungu adampatsa lonjezo, adakhala wokonzeka kupereka ngati nsembe mwana wake mmodzi yekhayo. Za mwana ameneyi Mulungu anali atanena kuti,
mwa Isaki udzakhala ndi zidzukulu.
Abrahamu ankakhulupirira kuti Mulungu nkuukitsa munthu kwa akufa. Tsono tingathe kunena mofanizira kuti adamulandiranso Isakiyo ngati wouka kwa akufa. Pokhala ndi chikhulupiriro, Isaki adapemphera ana ake Yakobo ndi Esau madalitso a mtsogolo. Pokhala ndi chikhulupiriro, Yakobo pakufa adadalitsa ana a Yosefe mmodzi mmodzi. Pochita zimenezi anali atayedzamira pa ndodo yake akupembedza Mulungu. Pokhala ndi chikhulupiriro, Yosefe ali pafupi kutsirizika adanenapo za kutuluka kwa Israeli mu Egipto, nawawuziratu zamene adanena kudzachitira ndi mafupa ake. Pokhala ndi chikhulupiriro, atabadwa Mose makolo ake adamubisa miyezi itatu poona kuti mwana wawoyo anali wokongola. Sadaope konse lamulo la mphamvu la mfumu. Pokhala ndi chikhulupiriro, Mose atakula adakana kutchedwa mdzukulu wa Farao mfumu ya ku Egipto. Iye adasankha kuzunzikira nawo limodzi ana a Mulungu. koposa kukondwelera zosangalatsa za uchimo kanthawi pang'ono. Ada aona kuti kuzunzika chifukwa cha wodzozedwa wa Mulungu kunali chuma chachikulu koposa chuma chonse cha ku Egypto, pakuti maso ake anali ndithu pa mphoto ya kutsogolo. Pokhala ndi chikhulupiriro, Mose adachoka ku Egypto osaopa ukali wa mfumu, popeza kuti ankapirira ngati munthu woona Mulungu wosaonekayo. Pokhala ndi chikhulupiriro, adachita nawo chikondwelero cha Pasaka, nalamula kuti anthu awaze magazi pa zitseko kuti mngelo woononga ana achisamba uja asakhudze ana achisamba a Israele. Pokhala ndi chikhulupiriro, Aisraeli adawoloka nyanja yofiira ngati pa mtunda powuma, koma Egypto kuti nawonso ayesere kuwoloka adamizidwa. Pokhala ndi chikhulupiriro, malinga a mzinda wa Yeriko adagwa Aisraeli atawuzungulira masiku asanu ndi awiri. Pokhala ndi chikhulupiriro, Rahabu mkazi wadamauja sadafena ulimodzi anthu osamvera aja, pakuti adawalandira bwino azondi aja kunyumba kwake. Kodi ndineneso chiyani tsopano? Nthawi yachepa yoti ndineneza anthu enanso ambiri, monga Gideoni, Balaki, Samsoni, Yefita, Davide, Samuele ndiponso aneneri. Pokhala ndi chikhulupiriro, anthu amenewa adagonjetsa maufumu, adakhazikitsa chilungamo ndipo adalandira zimene Mulungu adawalonjeza. Ena adapuya mikango pakamwa, ena adazimitsa moto wa ukali, ndipo ena adapulumuka osaphedwa ndi lupanga. Anali wofoka koma adalandira mphamvu, adasanduka ngwazi pa nkhondo nathamangitsa magulu a nkhondo a adani awo. Akazi ena adalandiranso anthu awo amene adafa atawaukitsa. Ena adazunzidwa kuopsa mpaka kufa, osalola kuti awamasule chifukwa chofuna kudzaukanso ndi moyo wabwino kopambana. Ena anthu adawaseka ndi kuwakwapula, adamangidwa ndi maunyolo naponyedwa mndende. Ena adawapha pakuwaponya miyala, ena adawacheka pakati, ndipo ena adawapha ndi lupanga. Ankayenda uku ndi uku atavala zikopa za nkhosa kapena zambuzi umphawi wokhawokha, anthu nkumawazunza ndi kuwavutitsa. Anthu amenewa pansi pano sipadawayenere, ankangoyenda mzipululu ndi mmapiri namabisala mmapanga ndi mayenje apansi. Anthu onsewa ngakhale adawachitira umboni wokoma chifukwa cha chikhulupiriro chawo, sadalandire zimene Mulungu adalonjeza. Ndiye kuti Mulungu anali ataganiziratu zotikonzera zabwino zopambana, kotero kuti sadafune kuti anthu onse aja asafikire ku ungwiro popanda ife.